son on the beat.
Oya, hey, nambako kitu moja jo vital. Three on the emergency number jo can conja. Kabana nko mtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na gyuzwa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza band. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti.
My boys wanna die kupata wa super bokla. Na awa die wapo wa wawo wafike uko. Kila mwisho pake ikisha ingia mfuko. Na rubishia muli shukrana. Kachupa zinapanda zina ata stage ya kushuka. Na donda kona change yao na amewaruka. Na wakatisha bila kuwashiki ya mashuksha. Wapo wana wasuka na wanatingu waduka.
Nambako kitu moja jo vital. Three on the emergency number jo can conja. Kabana nko mtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na gyuzwa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza band. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Naona ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Naona ni maten watu wako fiti.
Nende kwa lika, umocho kote napata na majicha, tunamocho wa mzinga. Zurudi huma shani teka nko kwa dinga, keteka na nikol, atikeja siku tinga. Ni mambo ya whisky, mambo kuwa tipsy, meni tingi keja misi juu ndarudi lini. Huku ni sheshe, tuko fully active, watoto wa kembeshe, mambo ni vulai.
Nambako kitu moja jo vital, three on the emergency number jo can conja. Kabana nko mtana nko idol, formless na kitu ya kufanyo na gyuzwa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza band. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti.
Ai, kila saa utanipata na madenge. Kwaombe manasa kamshande. Siku penda ninapenda kusere. Nile njiwa soba na eza band meme. Suna nikaranga. Nauna nichanganya. Kwela kapetita medunge dera bana. Na haka pocho pocho.
Nambako kitu moja jo vital. Three on the emergency number jo can conja. Kabana nko mtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na gyuzwa form. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza band. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na naona ni maten watu wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Naona ni maten watu wako fiti.